Presidentin America afurtami apresto ni barhuji ufifit achu furban sarento kotafet President Obama anjechu achammo President America afurtami shanesso Donald Trump titidabra Obama an huji biyi keesat if biyala letto jaten wane dun farsani kage kullen heddu akjari biyi bulchu wan hedd jari biyi bulchu fiyaw jir kees motumma dufu jirechu ka Donald Trump ipi ka President Obama wan heddun gargari jira tanirati odu Cindy Sain nwergitet jira nugusu
Yero masara White House in Senan, umri ogafta mi torbarra kanturan Obaman, yero sanatti abdi fi jijira makabatani ture kan angoti ban. Wagga saddet boda inna ango gatti suf jaran kanatti mo, sena presidentu ta Amerika ke satti hoggana sanjal kaba, de gesa umata saulana dibenta shantami sagal kaba chudan akka jalla tamanitti gadamo jan tauf jirum. Na angora bu jiran karatti gamabratin garu akka fedi Obama osote islam Hillary Clinton osot alanin jallachu qofamiti filachisu dafisi heddu amaniru akka intanete Donald Trump nama isan alan taniru sanajechun hojiwan Obama dan hojjetaman Republicanichi Donald Trump didigudaf yokinmo haqudaf jiru jechala Trump kanas rade debut an asale sabahima hedduti dubbasariru mirkane sarirusi wagga sadde dura yero filanno sana halli ture amalle gurra amerikan saratti numa dagama fula sari duras himbadu gurra chichi lammi amerika hada worrafi dubare sani lama qabatani enna waltajit ban duguma masara white house na jere gafate ture
if there is anyone out there Who still doubts that America is a place where
American bakawantun ditidanda mutawu kashakuyo jirate kannen awif abjun abbota kenya biyetti undesani amma yu jirachu sa shakkan akasumas kannen humna demokrasi gafike sagalcha yu jiratan galgallikun debitaf
Amerikanonni imamattota Obama hagatukov degesa kennu dawotanisi halli isan dimma Mati Rafi, Hawasuma Itikabanif Garu, Degers Olana Latu.
Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country.
Tari President Tota Khan Hundek Alat Jirenya Mati Sanitiv, Hojibi Yabuchu Wal Madatise Wal Fanage Gese, Sunimo Hojisal Pamiti.
Kun akkasato tejru President Obaman Shororkesicha Bin Ladenin Seret Esurati Chichani Ojechaturan. Ogganticha Al-Qaeda Bin Laden, Presidenti Amerika Durani George Bushin mimmilikani yero dheeraadhaaf achi buuteen isaanii beekuudhaaf rakkisaa ta'ee ture. Haa ta'u malee, waxabajjii lama bara 2011 dilbata galgala, President Barack Obaman ibsa televizyiinariidhaan kallattiidhaan ummata Amerikaatiif laatan.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden
Galgala kana, ummata Amerika akkasumas ummata dunyaaf gabaasu kanan dandau, United States dulage geesiteen, hoggantichi Al-Qaeda'fi haleellaa shororkeessota lubbuu namoota haadhotaaf daa'immanii kumaatamaa galaafateef itti gaafatamaa ta'e Bin Laadeniin ajjeesu isheeti.
Garuu injifannoon cululuqaa kun battalumatti wal waraansa Siiriyaa keessaan bifa biraa godhate. Sanaan walqabate adoolessa gaafa 21 bara 2012 Obaman pirezidantii Siiriyaa Bashaar Al-Asaadiitiif akeekkachiisa ergan akkasis ittiin jedhan.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
Alatti meeshaaleen akka baayoloojiif keemikaalaa ummata hedduu walitti qabanii gaagaan harka shororkeessotaa galan gonkumaa hin fudhannu. Bulchiisa Asaadiif kana fagoonee jirra. Kana malees warri waraana kana keessa harka qabanis Ameerikaadhaaf sarara diimaa dabru jechuun yeroo meeshaan keemikaalaa isaan asii achi geggeessaa jiran hojiirra oolfamedha.
Haa ta'u malee waggaa tokko booda akka taajjabdoonni jedhanitti raayyaan waraana Siiriyaa meeshaa saaringaas jedhamutti fayyadamee uummata 1,000 fixe. Kan nama dhibu Ameerikaanis akka eegamee fi fakkaarte badii aasaar kanaaf humnaan deebiin laanne. Qorataa lammii Siiriyaa kan ta'e Hayid Haydi yeroo sanaa kaaseetu abdiin uummata Siiriyaa kan badee jedhu.
What's happening in Syria is just another battle in the biggest fight there.
kan Siriya keessatti ta'aa jiru waraanuma biraa bifa biraatiin geggeeffamaa jiru jechuudha.
As biyya keessatti immoo walitti bu'iinsa sanyii irratti hundaa'ee geggeeffameen sanyummaa yookiin gosummaa fi hariiroo jiru ilaalchisee haasaa dhageessan Obaamaan. Ajjeechaa gurraachota Ameerikaa sagal waldaa kiristaanaa tajaajila irra jiran irratti waxabajjii bara 2015 geggeeffameen maatiiwwan firrii jalaa ajjeefaman isa dhiifama godhan irratti pirezidaant Obaamaanis dabalanii uummati akka araara waliin buusuu gaafatan. Waltajjii addunyaa irratti immoo pirezidaant Obaamaan imaammata biyya isaanii isa yeroo dheeraarra faallaa deemuudhaan Barmaa yookiin Maayinamaar akkasumas Kuubaa waliin hariiroo haaromsan. Magaalaa guddoo Kuubaa Havaanaatti argamuudhaanis kallattiidhaan uummata Kuubaatti dubbatan.
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years.
Sababaan isaa gama hedduudhaan Kuubaaf Ameerikaan akka obboleewwan lamaanii waan ta'aniif walitti dhiyeenyi keenya kan dhiigaa ta'us waggoota dheeraadhaaf alagaa walitti taanee kan turre sun raawwatameera.
Gama biraatiin immoo Obaamaan Veetnaamittis dargaggoota walitti qabanii maree gaggeessanii ture. Walumaagalatti carraa yeroo pirezidaantummaa koo raawwatamaa jirutis jedhan Obaamaan dargaggoota bulchiisota boorii ta'an uumuuf sadarkaa addunyaatti imaammatii jalqabame kan itti fufu ta'uusaa addeessinaa jedhan.